Tonda mubuziba Muchifecho Mulimwe mirembe Mulimwe chiwumulo Okuteka kwa munda Kulio kwa moyo Embera newe yuga Enseno newe tagala Wembera buziba mukwe Nanywera Siyuge tata Mbambera Mubisenge byomunda Ombikulile byamme byomwoyo Tata twala wo Mubuziba mukwe mbambera Mubisenge byomunda Ombikulile byamme byomwoyo Twala ko ebuziba Ebuziba twala ebuziba mukwe
Joy, you're the same.
agua escucha.